fam if you wanna vibe. Kama game fam if tuko high. Kama game kama ume qualified kuweke kwenye vibe dance to the party. Oya machali na madem, mawifi na mashem, tukawashe moto. A peace gali kila sem, wenyeji na wageni, umewaka so kitoto.
Come again. Come again. Come again. Come again.
Kushanuka, mapema ungesanuka. Ushavua kila kitu mebakiza bukta. Machali ya buza, usijo katugusa. Leti paka guta, zote zimefika. Vile napandisha, leo mtanizika. Tungila kutosha, misosi haijakosa. Pisiza kutosha, we mama umenikosha. Kama mkali ponge pala, najiona lastafali. Washa kaya choma kali, juu moshi wa sigala. Vila tunamasi hala, acha tu wake wake. Kla mta mtu wake, saa size yake. Yani kivyake vyake, I come again, wasi una penda.
Cheese FM.
I come again, kwetu tu sende.
Kila sem.
Come again, wasi una penda.
Cheese FM.
I come again, kwetu tu sende.
Kila sem. Come again. Come again. Come again. Come again.
Come again. Huku ni kutam. Hapa ni majuma Fatuma huku Adam. Come again. Vibe la kudum. Nami aibu nitakumwagia ndum.
Tapati, awa tutu pokati, aduna washa mutu. Seti, aseti feni seti, apipo zina seti, apunguza mijutu. Nimeshika bebe kali, nemkandi nipo mina pombe kali. Kisi wa burudani, nisogeze tumaze upo nyumbani. Vile mina penda chali, come to again nikupe chapele. Till morning, till morning, masela tunawaka paka morning. Morning, wauni tunakesha baka morning.
Come again.